dajimsafi.com.
SMS music.
Isi pombe pombe zita tutuwaro.
We mushizo utawaua.
Mayo melewa, watumbo melewa, natulo melewa, mademo melewa, tena utumbo melewa, mijima melewa, mishangazi melewa, midange mezima. We mchungajile, nisamehe bure, jinsi nilivolewa sielewi mie. Sio utani we mchungaji usijiwe simie. We pombe ziko kichwani niache kwa leo. Shetani kanipitia niache kidogo. Si unajua we mchungaji nimefuta maokoto. Sio poa baba yangu na wachumba ndo mchezo. Mindumu iko mingi baba ndakumbuka kesho. Mitungi iko mingi baba takurudia kesho. Niache kidogo. Niache kidogo. Niache kidogo. Niache kidogo.
Isi pombe pombe zita tutoa roho.
Dajimsafi.com.
Isi pombe pombe zita tutoa roho.
Wasake wa bongo, wechabu, wesizu, wechabu, wesizu, wananitoka sumya mabuza. Bye Junior, nikiwa SMS music, nikiwa na mwishizo utawawa. Yamani tumelewa tunatamba kama watoto.
Kuangoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.